dirty. You go on the bed.
Nikikwaula moyo unapatwa na shauku, kwangu ni rupia, nimeacha cheni cheni na vikuku, kinu na roho inaniuma, hofu na mwili unazizima. Ya Rabbi nijalie ya karima kwangu mpenzi. Oh baby baby usende mbali, sijiwezi mi I never lie. Come closer nijitai, nipe some time na mimi furai. Oh baby baby usende mbali, sijiwezi mi I never lie. Come closer nijitai, nipe some time na mimi furai. Yama wanenule, mba wane.
Navyosema hani tutunze siri, mimi ni wako, mapenzi kitenda wili,
pumzi zangu za kwako.
Babo vespa mama mwanza hakuna zaidi, wepana mina tunakasa zaidi. Unuwe mabibi tena kibidi, doa yifunga kwa mama nedi. Kipana tukicho babu na bibi.
Zaidi nikoe mabibi tena kibidi,